government. Company ni company.
Remember where you got from. Zambian Music Power. Don't see
I know. Mi ponto shegu sena. I know. Palanga mule posa mawe. Natola na kolunga nika. If you show me your self, I'm gonna show you my fear. Da kolunga nika.
Nuguena pamuna panya.
Da wala tiba kula da kwa.
Moto kama mwenye nani shida.
Da wala tiba kula da
kwa. Na 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 na
na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na
na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Wenu na pakwa manali miyevele Tetindeke odi Konkonko pase pene tetindale Nala panga bondi eponde La fila chula Tali umone kama jumpa Chijensele nesikonda chumpa Eponde tango kujumpa La fila chula Tali umone kama jumpa Chijensele nesikonda chumpa Eponde tango kujumpa
Niseleche
Niseleche nusenda
I know
Quanto scendo mi senta
I know Palanga mule posa mawe Natola na kolunga nika If you show me fios de fila monshoba Na fios na kolunga nika
Nugwe na famula panya
Tawa na tiba kulada kwa
Mwoto kama mwene nani shida
Tawa na tiba kulada
kwa Nga 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 kwa kwa mwona mchalada
kwa Tawa na tiba kulada kwa
Nipoto shava Asha nga mbombe sheva
Chile wano le mfumo Mwabanga penina mchipingo wale seka ana Nga wacha kuse kwa ana taufyala ana Elonga vamu tuka utukila mwite mpele ya pepa Elonga vamu seka utukila mwite mpele ya pepa Ala ninsele ninseko vale musekesha le mupela Nenkosho ya kupepa ana Nisele mtu kanda kolunga
nika Palanga mule posa mawe
Chile wa
natola na kolunga nika If you show of yours, if you don't show Wanda fionda kolunga nika
Taide kwa yo, uli mfumo
Wala tiba kulata kwa
Moto kama mwene nani
shita Wala tiba kulata kwa
Na 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 kwa mwela mchala
Wala tiba kulata kwa
Nifundu shava, asha nenga mbomba sheva
Wale kabila mwe Avo, avo
Hei, badabu, avo
Obutari wako chula mwone kangato loka
Wakolo mwena jina tuka tembe mwanamu na kala tena
Kala tena
Beka wala tuka na tinga tuka tuka noku bomba kala leka
Kala
Eta Chelsi, chelsi Ah, chelsi, chelsi
Hei, kamitote mwe wano nipansi koshenu
Remember where you come from. Zambian Music Powers. Don't see old.
Ah, just.